ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angibingelele ngikwamukele futhi engosini yethu e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christian Networks. Abantu abaningi badonzekelene kwimizwa yenhliziyo yabo ngaphakathi, banokuzizwa bebalekelise emumva labo. Lokho bakwenza ngisho kungekho sobala, kodwa kube kuzenzekela. Nami ngake ngakwenza iminyaka eminingi kuwe ukubalekela izolo lakho, izinto owazenza kumbe ezenziwa kuwe eyirong, kuwumuzwa okhanda ukhontalala, udala unqubuzano lwengaphakathi. Uyithola ulangazelela ukuphila kangcono ngokwezinga eliphezulu, kodwa kulokhu kunokukuhlebela endlebeni, kukukhumbuza izolo lakho qede kukukhinyabeza ingqondo. Ngikwazi ukukuchaza lokho ngokucacile ngoba nami ngibile kuleso simo, futhi mumva nje engagcina ngiqwebu kamehlo ngabona, ngoba ngangingumfundi odonsayo ukubamba. Ukuthi okunye engabe ngikubalekela hlehlehle kwabe kuNkulunkulu uqobo. Ekucabangeni kwami kwakukhona okwakuyaye kungitshele uNkulunkulu uyamthanda. Kodwa khona kunjalo nganginamahloni engangikwenzile kwizolo lami, futhi ngingayiboni kusasa ukuthi ngizoba ngunjani. Kwaba njani kuwe, kumbe kunjani kuwe njengamanje? Kwaze kwaba lusuku thizeni lakhona ngisenkozweni, nganqobeka qede ngathoba mhla umfundisi engitshela indaba ezinhle okuyilezi, kwaba seRoma 5 verse 1. Ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa, sinokuthula ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngamanye amazwi, uma sikholwa ngokufa kaJesu esiphambanweni owaya kuso ngenxa yezenzo zethu ebesifanele ngazo ukuba sibethelwe, sinokuthula noNkulunkulu. Ukuthula, ukuphela konqubuzano lwengaphakathi. Ekugcineni sesinokuthula ngoJesu Kristu. Sihlobo sami, akuzona indaba ezinhle lezo, kodwa zindaba eyithakazelekayo ezenza sengathi ungandiza. Silungisisiwe noNkulunkulu ngokholo kuJesu, okungaye sinokuthula noNkulunkulu. Isiphetho sinjalo nje. Ukuyithola i-devotion e-fresh suku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.